una paya. Me pacho si yo cosea. Jamani, this girl, she's on fire. On fire. Akia mungu sito retire. Oh, retire. Umenyi mwata tabia mbaya. Umenyi mwapaka figa mbaya. Umenyi mwapaka sura mbaya. Hey, fire. Girl, you on fire. Umenyi mwata tabia mbaya. Umenyi mwapaka figa mbaya. Umenyi mwataka sura mbaya. Oh, oh, girl, you on fire. Penda, okay, dance so slowly. Me a time. Wanipatia faraja. Aya so mapenzi baraka. Dunia nzima unanipenda mi. Sio simple. Umenyi mwata tabia mbaya. Umenyi mwapaka figa mbaya. Umenyi mwata sura mbaya. Oh, oh girl you on fire. Napenda ukidansu slowly. Ni atari. Ukidansu slowly. Ni atari. Ukidansu slowly. Oh, oh, oh. Oh, you won't.